أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي تشغلي تود الله اجول دين الادم محمد صلى الله عليه وآله وسلم min njodima do e jokkondirde e bandiraabe e siftonirde e mabbe e odo dars e ndedo deftere wiyetende al akhdariyu hade den fof non main jettu sababuji di baddo sababu o emin jetta dum yo alla wadan mo mojjere aduna e lakara eden puddo ndedo deftere wiyetende al akhdariyu hade men nadde e der darsuji he ma en bi ndedo deftere wiyetende al akhdariyu ko heewi e meden e jangube joofnube al qur'an ina adora hade jangude sharia ko ndedo deftere adorte kono enen jangde men hande ndedo deftere gede tati pandi den hen ko siftinde yejjinobe e andinde be gandano e mo famano no fewi min eto kaddi hattan amen e famnude dum ko adi enen nata e darso o ma en kal seeda e odo ciernajo bietedo Abdurrahman al-Akhdari talifido ndedo deftere windudo deftere nde ko adi fof kanko wulide fil Jazair koy nukku e leedele Araben be wonbe Afrique takko Mauritanie wuro inan don ina wiye Algérie ko don o jibina kanko odo cierno kondo ngurdam makko o wuri koy leydi ina wiye Maroc kanko cierno ngurdam makko tulninoma dubi chapande jeegom badima don ndedo deftere wiyetende akhdari ko nde deftere o wattindi windude e defte makko holko fuddori deftere nde o wi awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi bandirabe hande darsu meden koy ngol do kongol tan waqtu o fof insha Allah koy ngol do kongol jetteten dum awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi cerno o wi ko adi e odo neddo biyaado ko kellifaado odo juuldo kellifaado ko adi e makko woni tasihu imanihi yo sellin limanagal makko gongil gol makko Allah yo sellin dum bandirabe sen jeewi gol do kongol gede didi nani hen di hewbe men pamani geden arini galgal woni al mukallafi kellifado sabu kellifado limanagal makko so sellani o wawata mujjude to Allah juldu limanagal makko so sellani o wawa nafde to Allah hay dum enen en pami dum so yama karin sellani mo sellani wawa nafde jonnon so tawi neddo limanagal makko sellani o do kellifado pur poddo rewde Allah limanagal makko sellani holno nafirta holno dine makko sellirta neke cerno ko dum do tagi uwi ko adi fof e juldo kellifado yo sellin limanagal makko holmo woni juldo kellifado man huwa al mukallaf holmo woni kellifado o wi huwa on al baligh al aqil alladhi balaghathu da'watu al din al islami kellifado woni o mo ganduda o timmi o mo ganduda o hakkilini o mo ganduda do woni do noddangal islam yitto imamam o hebi dum ngal do bitirgal ko bitirgal sharia sharia kanyum wiyata ko neddo so tolni may dedo gede tati o helli fama so timmi o hakkili noddangal l'islam yittimamamo o do neddo joni o helli fama dum do woni e l'islam bitirgar l'islam do betata neddo mbele o helli fama koy dedo gede tati mbele kanko o timmi mbele kanko o mo jogi hakille mbele kanko nokkudo woni do noddangal l'islam yettimama mo ton so tawi non koy bitirgal aduna di yimbe betata ne o helli fama no wiyete no pamirten wiye nafki makko yo wad lebi wala o dañi dubi sappo e jeetati wala o lelima so tawi ko gorko o hoydi o mo wonde debbo wala so tawi ko debbo o fiilima dedo gede woni betarga be yimbe be betata neddo o helli fama e l'islam o do non joni kellifado tolnido do e do gede didi betirgal sharia islam e betirgal dine o do tolnido do joni cerno o wi limanagal makko to Allah sellata so wana o sellina dum limanagal gal o sellina dum ikhwatal iman bandirabe Allah bandirabe to Allah subhanahu wa ta'ala holko woni limanagal holko woni limanagal holko woni limanagal limanagal al iman lughatan at tasdiq limanagal e demgal arab ko gongdin gol limanagal e betirgal arab e demgal mabbe kambe yimbe araben halo be demgal arab so wiyama ton al iman e alhamdulillah bandirabe en tolninoma do kalneten holko woni limanagal sabu cerno wi ko limanagal wawa sellude so wana neddo o sellina dum dum tagi o wi awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi jonnon o wi holko woni limanagal limanagal
e demgal arab woni at-tasdiq woni neddo gombina holko gombinta Allah subhanahu wa ta'ala sen gari e sharia islam tawen gombingol wana al-i'tiqad wana fitne holto neddo fibata dum bil qalbi e der bernde makko neddo yo fib e der bernde makko wan nutqu bil lisani o hala e demgal makko yo fibe bernde makko o hala e demgal gal wal amalu bil jawari o golla dum e terde de deke limanagal bandirabe holde timmat woni ma neddo wada hen de do gede tati o fibay bernde makko o hala dum e demgal makko terde makko de golla dum dum do woni limanagal holko hollirta neddo so wi mi fibi e berndam demgal gal haalan dum wala demgal gal haali yettoyaaki bernde wala terde de golli taw yettaaki bernde demgal haalani de do gele fof so neddo wadi dum limanagal makko temmani Allah subhanahu wa ta'ala kanko halni en esimore ina wiye suratul hujurat aya ina wiye aya sappo nay Allah subhanahu wa ta'ala uwi qalatil a'rab amanna yimbe arabiyan kobe hotbe to ladde be ngarino ina lado sallallahu alaihi wasallam mimi mo minen koy min gongini Allah subhanahu wa ta'ala ina halna en ben ina andina en ben hala mabbe kabe kalno kambe be gongini Allah wi wala gonga Allah yeddibe do il faut jangen do pamen do tesko do no feewi batten hakillaaji yimbe hen hande ina keewi kono mbiya min bido gongini min bido gongini neddo hande so arema wiima komi juuldo mbido gongini Allah asusa dum yeddude kono yewbe be ngare yeso nelado sallallahu alayhi wa sallam be mbimo minen koy min gongini qalatil a'rabu amanna minen koy min gongini kono yew Allah wi qul wiibe lam tu'minu on gonginaani Allah yeddibe wiibe on gonginaani holko tagi Allah wiibe gonginaani o wi walakin qulu aslamna mbiye minnati e alhali o minnati o fi e fihe kono non gongin kam yettaaki berde minnati non nadde galle non tagani yettoyaade anata galle tan joodima mbiye da nadde der cuudi mbiya ala min do nad mi do yoni kam so lelde yoni naja dum tagi bende be ngari be mbibe naati e l'islam be gongdini Allah wi ala on naati kono walamma yadkhulul iman fi qulubikum limanagal yettoyaaki berde mon ndeke ko cerno wi ko udditiri deftere nde ina haani o wi ko waddi kilifaado ko yo sellin limanagal mon parce que limanagal gal so sellani neddo gollat o julat o horat o sakkoto o hajjoitu kono Allah jabata parce que limana galgal mojjani Allah subhanahu wa ta'ala wi be ganduda e be gollata be ngana liman be ngala limanagal kono e be golla Allah wi ben be tampattan jangola karaso be mayi be payat e der golle mabbe e be yoyo ya ko be golluno ko be tawa Allah sari dum wadi dum punni wadi dum pusher o wi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura be ngurti jango be ndogi be payi to baraji mabbe rendintuno to be tawi fof Allah wadi dum pundi sari dum hendu nawi holko tagi sabu limanagal mabbe timmani limanagal gal naatane der berde de o wino on jondoni limanagal ko fibde neddo fibat dum e der birnde mum o hala dum e demgal gal o gollo dum e terde makko e do gede tati so rendani neddo neddo so juuli jabetake so hori jabetake so hajjuyi jabetake so sakkima jabetake ndeke il faut pamen nelado sallallahu alaihi wasallam de wo firtanta en holko woni limanagal o wi al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi dum woni dosde limanagal wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi o do cerno yo Allah yobane mo yere sabu o udditi deftere makonde koy windande ngol ganduda yimbe fof na poti dum jangude ina poti dum farande dum tagi o wi awwalu arwande ma yajibu ko waddi alal mukallaf e odo kellifado tasihu ko yo sellin imanihi limanagal makko nelado sallallahu alaihi wasallam dewo janginta en dosde liman hol ko wi o wi ko adi fof e juldo yo gomdin Allah an tu'mina billahi so gomdini Allah ha gasi ko fawata hen wa malaikatihi o fawi hen malaikaaji di so malaikaaji di benni wo kutubi o fawi hen defte de so dum benni wo rusuli o fawi hen annabaabe so dum benni o fawi hen wal yawmil akhir jangola kara wa tu'mina o gomdina bil qadri hoddiro khairihi ko mujji hen wa sharrihi e ko metti hen fof yo gongin dum ko nelado sallallahu alaihi wasallam hali e hadith cerno goto o mu wiye bukhari kanko yewtani en o do hadith e cerno biete do muslim won cerno goto biete do hasanul basri yo yurmende Allah yupoy mak o wi kanko cerno biyetedo al-hasan o wi laysal imanu bitamanni wala bitahalli walakin shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal o do cerno o wi limanagal wanani tan neddo ina innitoro dum wana tan ngodele min de mbide yidi gonginde min de mi gongini minen de komin gongimbe ala dum wana limanagal wala bitahalli wala kone do ina sudoro dum ina habba wala ina borno wana chomchol wana kala wana kufne wana pade o cerno bete do hasan kanko wi enni laysal imanu bitamanni wala bitahalli be bi mo cerno holko woni limanagal o wi walakin kono shay'un waqara fil qalbi ko hunde nyimde tabitnde e der bernde Allahu akbar ndeke yimbe wiyoto wiyobe hande ina innitoro julbe ina mbiye ngongini Allah tawbe njetto yaaki do yobe jewtu ko e mab limanagal wana ko famdi wana ko famdi fo jewta den berde men de mele limanagal nan hen shay'un waqara fil qalbi o bi wasaddaqahu al amal ko joni non so nate bernde de holko hollirta nati hen ko golle de dum tagi neddo so wi gomdini Allah o lilima fajiri o nani no dinawo jamaa o ina wi as-salatu khairu minan nawmi o ummo kor ko yoni wiama yo hor yo heydu yo domdu o hor o dañi jawdi o wiyama yo ya o wango ya sudu kaaba o ya o dañi jawdi o wiyama yo yalti hen azaka ina weli mo welani mo o yaltina ay o hade ko bernde makko buri yidde ko fittandu makko buri yidde o wiya dum hoto wat hol ko tagi o mo wada biske joni limanagal yettiima bernde nde ikhwatal iman bandirabe julbe cerno men Cheikh Abdurrahman Al-Akhdari o wi neddo so yidi gongdinde
Allah o andi holko woni limanagal o andi qawaidul imani sitta dosde imani jeegom woni gongingol Allah gongingol malaikaji malaikaji di gongingol defte de gongingol annababe be gongingol jangolaakara gongingol hoddiro dede gedo jeegom so neddo fibi dum neddo gongini Allah kono dedo gede jeegom so hunde manki hen o wuppi hen gotel yo andu o wona juldo yo andu o gongdinani Allah te mo gongdinani Allah ko kefero te kefero jango ko jayngo fay nde wari kanko cerno o mo firtana en holko woni al imanu billah gongdingol Allah holko woni gongingol Allah o wi gongingol Allah ko al imanu billahi ta'ala o wi fa'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa ala wa ma yastahillu wa ma yajuzu so neddo yidi andude mbele kanko omo gongdini Allah il faut dedo gede waddomo kanko kellifado wama yastahillu wama la yajuzu wama yajuzu wama yastahillu wama yastahilu wama yajuzu o wi neddo yajibu ina waddo ala kulli mukallafin kala kellifado an ya'rifa aw anda ma yajibu ko waddi fi haqqi maulana e haqqiji Allah subhanahu wa ta'ala wama yastahilu e ko ganduda ina waddo wama yajuzu e ko ganduda ina fawo e do Allah so ne do gongini de do gede o anda joni ko juldo be mbimo gedal ko den gede ngoni o wi al wajibu ina waddi fi haqqillahi ta'ala e haqqi Allah sayidi andude an ada gongdini Allah wala a gongdinani yewde de gede mbele ina nema goto fof bandirabe julbe goto fof yo yewde de gede jogorde haalede mbele de gede ina nema so tawi ina nema tinnoda tabita hen jagga hen so tawi alaima tinnoda yewoya ndaroya hono no dabbiroida kalis ni dannida dabboida kalis ada waro ya horema eladde mbele dedo gedo ina jaran ma dannade mbele danata jango aljanna alla na danduma e jeynge nanuma aljanna hono no tampirden hande e odo aduna ni eden ndoga e jawdi ganduda en nyamata hen ko heewi eden liggano wodbe be ganduda jogori en ronde ne tampirden e deden gedeni tinoden tampinen he tampiren e dine meden ganden dedo gede battidi al wajibu fi haqqillahi battidi e haqqiji Allah Allah ina jogi haqqiji di ganduda ina foti emen goto fof emen anda din haqqiji ko ngoni ko adi hen fof o wi al wujudu kanji den gede fof sa habbiidi sa tongide a limide mayi den gede ngona gede nogas gede nogas sifaji nogas ina waddi e goto fof e julbe be gongdirene ni Allah wana an no welma tan ada gongdina non Allah ala kono weli Allah ni no annababe Allah ji di kaldiri wi Allah ko ni gongdirte dum tagi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yetti annababe makko be o wi annababe gongdini mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yitti annabab makko be o wi annabaɓe gonɗinimo nde wa manti hoore makko kanko Allah o wi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Holko fawi hen o manto annabaɓe makko ɓe o wi wa salamun alal mursalin, yo jam weluyo Allah won e annabaɓam ɓe. Holko tagi ko ɓen poyimo ɗo fawi ɗo, ko ɓen tottimo sifaji makko iwo handi ɗi. Ɗum tagi o wi neɗɗo so yiɗi gonɗinde Allah il faut o gonɗina ɗiɗo sifaji nogas. Sifaji ɗi fof wona e makko. So tawi sifa hen goto a mankini, limanagal ma timmani. Hono no ceerno o wirino naane, ya sellin limanagal ma, ɗeɗo gueɗe nogaso gotel manki hen, limanagal ma timmani. Ko adi hen woni alwujudu, gonɗina Allah omo woodi, Allah na woodi. Alwujudu woni ko goɗɗo. O wi afillahi shak, mbele on cikkat e Allah omo woodi walla o woodani. Son cikki hen oɗon wi'e ɓerɗe mon Allah na woodi walla woodani, o namdima on o wi fatiris samawati wal ardi. Ɓete on ganda kanko tagi asamani leydi, sa yi asman ayi leydi kay ayi koore ayi lewru ayi nange ayi jamma ayi nyalawma ayi ɗe maaje ayi nde ladde ayi ɗe ɗo ɓe yimɓe ayi ko jiiɗa e aduna o ko fof ayi a fawi hen gite, a wiyama Allah tagi ɗum mbiya aɗa sikkito hen, ndeke ana gonɗinani Allah. Ɗum tagi o wi alwujudu, gonɗina Allah omo woodi. O haali kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala e Al-Qur'an pour haalde yimɓe ɓe omo woodi. O wi badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad walam yakun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. O wi badi'u samawati wal ard, kanko tagi, kanko fuddi ɗiɗo asamanuji ɗi jiɗon jeeɗiɗi, wal ardu e leydi ndi, kanko tagi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala. O wi oɗo baɗɗo ni anna yakunu lahu walad, holno dañirta ɓiɗɗo, o ala debbo, walam takun lahu sahiba. Ay ngol oɗo aya enen fof enen poti hen darade, janngenmo paamenmo, janngenmo pirtenmo paamenmo nguurenmo. En janngi goonga, en janngi ayeji ɗi, kono ɗiɗo ayeji en paamani ɗum. Ƴeew hannde no foti e julɓe, no foti e fuuta, no foti e yimɓe haal puraren waɗooɓe feet 31 décembre et 24 décembre. Holko haala hen? Wona wiya ko Isa ko hen jibina, holmo woni yum makko Mariam, yimɓe ɓe koɓe mbi, holmo woni bam makko, annasara en holko ɓe mbi e bam makko, wona ɓe mbi ko Allah. Ƴeew Allah subhanahu wa ta'ala wi Al-Qur'an min mi jibinani hay goto, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ko mayɗen mayɗen ko fof eɗen mbawi ndeɗo simore. Allah wi min komi goto, mi jibinani hay goto, hay goto jibinanimi, mi ala dindi ɗiɗo, mi ala debbo, mi ala hay hunde. Holno Allah haalirta ndeɗo simore? Wiye janngo woni 31 décembre, njehen coodo yen tew eɗen ñama eɗen mbiya eɗen mbaɗa feeto. Est ce que sen mbaɗi feet 31 décembre, en mbaɗi feet 24 décembre, en mbaɗi feet men haa gasan, ngaren kadi ndaroɗen e yeeso Allah mbiyen Allahu akbar, eɗen njuula mbiyen to Allah a jibini te o wino mi jibinani, ngara kadi hannde ndaroɗa yeeso makko mbiya aɗa juula. Ɗum tagi limanagal bandir, kala guurɗo e dow ndiɗo leydi ñalawma nan ara faanin mamayi. Kala mo jiɗa ina wuuri en dow ndiɗo leydi ñalawma nan ara, qabri makko ma hollire, ma wiya ko ɗo ubba. Allah wi kullu man alayha faanin leysan,
malaikaaji ɗi nde ɓe nani oɗo aaya. Allahu subhanahu wa ta'ala haali ɗum, kamɓe malaikaaji ɗi ɓe ndiwi, ɓe mbelti, ɓe mbakki e dow asamaanuuji ɗi, ɓe ngulli, ɓe luuki, ɓe mbi ha minen min maayata, sabu Allah. Ɓe mbi waa ko tagi, ɓe mbi Allah wii ko koɗɗo e leydi maayata, minen min koɗaani leydi, sabu Allah wii ko kullu man aleyha faan, kala koɗirɗo leydi maa maayi. Aya goɗɗo ari, Allah wii kullu nafsin za'iqatul maut, kala fittaanu maa maayi, ñalawma nan ara maa maayi. So a dañii fittaanu tan, ñalawma nan ara ka maayoowo. Malaikaaji ɗi ɗe men nani kadi ngol ɗo konngol, ɓe nanaraani ɗum jam, ɓe ngulli, ɓe luuki, ɓe mbelti, ɓe talli e dow asamaanuuji ɗi. Ɓe mbiya onon ko ɗum waɗi, ɓe mbi minen min maayata, sabu Allah wii kullu nafsin za'iqatul maut, minen min ngonaa pittaali, minen komin ruuhuuji, minen min koɗaani dow leydi, minen min kuɗi ko dow asamaan. Te Allah wii ko kullu man aleyha faan, kala mo hoɗi leydi ko on maayata. Kullu nafsin za'iqatul maut, kala dañɗo fittaanu ko on maayata. Minen ɗiɗo geɗe ɗiɗi fof min ngalaa heen, kon ndeke minen min maayata. Allah subhanahu wa ta'ala wii kullu cheyin haalikun illa wajaha. Malaikaaji ɗi ngulli, luuki, ngoyi, nganndu kañumen ne ko maayoo. Allah wii kala ko wanaa Allah maayat. Allah subhanahu wa ta'ala wii kala koɗɗo e dow ndiɗo leydi ko maayoowo, o wii wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, heddo ɗo tan yeeso joome, zul jalali wal ikram, o mawɗo, o tedduɗo, jalla jalaluhu wa aza kamaluhu. Sifa nayo ɓiijo o, so a yiɗi anndude e sifaaji limanaagal, mbele limanaagal maa no timmi walla timmaani, ƴewɗo tolniɗaa e oɗo sifa garoowo. Almukhalafatu lil hawadis, Allah subhanahu wa ta'ala o nandaani e windere nde, o nandaani e yimɓe ɓe, o nandaani ko tagi ko, kanko omo luurde maɓɓe. Fa kullu ma qatara bi balika fallahu bi khilafi zalika, kala nde cikkuɗa Allah ko ni way, a funti hoore ma, Allah wayan noon. Kala nde cikkuɗa kanko ko ni o way, a funti hoore ma, o wayan noon. Ɗum tagi o wi laysa ka mislihi shay'un, min mi nandaane hay huunde. Wa huwa as-sami'un basir, wa huwa na kanko as-sami'u, omo nana, al-basiru omo yiya, kono o nandaane hay huunde. Laysa ka mislihi shay, o nandaane hay huunde. Jooni noon aan so a ƴetti neɗɗo walla a ƴetti windere, a nanndi ɗiiɗume Allah, limanaagal ma timmaani. So a fiɓi e ɓernde ma Allah ko maayoowo, limanaagal ma timmaani. Sa fiɓi e ɓernde ma Allah adaaki ɗo, limanaagal ma timmaani. Sa fiɓi Allah woodaani, limanaagal ma timmaani. Ɗum tagi ceernaajo o wii awalu ma yijibu alal mukallafi, o wii tasihu imanihi, ko fuɗɗi fof ko adi e juuldu, yo sellin limanaagal makko. Honde limanaagal sellata, ngonndina Allah kanko adiiɗo, ngonndina omo woodi, ngonndina kanko heddotooɗo, ngonndina o nanndaani e windere nde, alaa ko nanndidi e maɓɓe. Allah nanndaani e yimɓe, Allah nanndaani e neɗɗo, o nanndaani e tagoore nde. Ndeke tagoore nde ɓe peɗaani ƴettude yimɓe, e ɓe nanndina ɗumen e Allah. Ay hannde e leydi men ina wiye Senegal, en nanat wiye kaari ko Allah, ko Allah. Minen min nani ɗum haa min tampi, kaari ko Allah. Te biyeteeɗo ko Allah woto woni o maayi, omone ndeer leydi omo ubba wiye ko Allah, Allah na maaya. Allah wii hayyun la yamut, Allah ko guuroowo o maayata. Allah la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun, lahu ma fi ssamawati wa ma fi l'ard, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. كووني الله سنغاندا الله كووني الله ندو نانداتا اي مكو دوم تاغي اوبي المخالفه للحوادث kanko Allah subhanahu wa ta'ala onnandani e yimbe be o mo lurdi e mabbe holko woni dalilo o wi laysa ka mislihi shay'un onnandane hay hunde nandane makko wa huwa as-sami'ul basir te o mo nana o mo yiya kono hay hunde nandane makko gayal gedal joyebal ngal 5e point o wi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi kanko darani hore makko kanko ligganto hore makko hunde fof kanko wadanta dum hore makko ay la yahtaju ila mahallin kasifat wala mukhassasin yukhassasuhu bil wujud qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid allah subhanahu wa ta'ala o soxlaani o mo walle kala ko neddo wadi ko hore mum wadani kala ko neddo ummi ko ummani ko hore makko o ummani kanko o ala o soxlaani nokku o soxlaani sifa momo hirtirane kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiye ko kanko wallete subhanahu wa ta'ala o soxlaani hay hunde neddo ina wadana mudum hay so tawi ko dewal Allah ngal o wi sondewi Allah ko koye mon dewan don in ahsantum ahsantum li anfusikum son mojjini ko koye mon mojjini don wana min mojjini don Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhan nas ehe mon yejjitobe bi adama ko jejjitowo dum tagi hen sahaji Allah subhanahu wa ta'ala noddamo e dande ehe ma an jejjitowo ehe mon onon yejjitobe holko jejjidon on jejjiti kon fonnobe rewde Allah on ngare e aduna kon fonnobe rewde Allah on jejjiti dum tagi on noddabe o wiwe ya ayyuhan nas ehe mon yejjitobe o wi antum no onon al fuqara kon wasbe ila Allah faade Allah kon wasbe alay mon galo hole mon fof galo mo ganduda nde o jibintende o mo ari o mo aldi hole mon fof maido jaado to Allah ina no wori millionaji ina aldi kon wasbe haydara on gala antumul fuqara ila Allah kala ko dandon kanko rukki on ko mbawdon kanko walli on ha mbawdon dum ko dandon kanko totti on hol ko dandon on gala haydara kon wasbe o wi wallahu Allah huwa al-ghaniy kanko woni galo al-hamid kanko woni poddo yettede o sabu kala galo kala dandodo kala baawdo kala jom sembe jom dole ko Allah subhanahu wa ta'ala rukuma te nyalawma nan ara maw hebtu nganda ala no haydar dum woni gedal joye bijal nukta jegomo wi al-wahdaniyya so tawi ada yidi andude limanagal mana silli wala sallani yewdo tolnida e ndedo tobbere aren aronde woni tobbere wattunde jeegomde yewdo tolnida hen fi zatihi e jimme makko kanko Allah wa sifatihi wal wahdaniyatu ko goto o wana dido o wana tato o wana nayo o wana tato honono annasaren be mbiirta min juuli e baba o e biddo o e debbo o ala Allah ko goto sa gongdini Allah ko tati limanagal ma sallani sa gongdini neddo na wayi wande Allah limanagal ma sallani sa gongdini o wana goto limanagal ma sallani o widum tagi al wahdaniya ko goto fi sifati fi zatihi e jimme makko wa sifatihi e sifaji makko wa af'alihi e golle makko qala ta'ala allawi law kana fihima alihatun illa allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun o wi law kana salatinoma fihima inay asamanu jidi alihatun allaji illallah mawana Allah so tawino asamanu jidi wala e leydindi wala e nokkujidi allaji kewdi nan ton la fasadata asamano mabon sabu ma en pin njidan hacitade ndonken sabu allaji di ebe kaba so tawino be kabat asamanu ona seko bombuji na yanay dow meden en talta hacitade en talta en gojetake wottade dum dagi Allah goto woni ton yewe tan gure wala leedele de njie ton e harenan ton wala leydi ndi ina haba e leydi wondi gondi holko njidon jam dañaka ton jonnon Allah wi so tawino Allahji di ina kewi e dow asamano o wi la fasadata asamano ma bon nden non fa subhanallahi senande wodani Allah man tore wodani Allah rabbil arshi o jom ars amma yasifuna ko be sifantoma ko e be biya ko ni o way ko ni o way ko ni o way amma yasifun ido sifaji di ganda ko Allah jey be jetta dum e be totta dum yimbe walla be jetta yimbe be e be cifobe sifaji Allah Allah wi senande wode ni kammi waya non fa subhanallahi rabbil arsi amma yasifun o wi sonjidi andude kanko Allah kanko woni holon o wi wa ilahukum Allah modon deweteedo ilahun wahid kanko ko goto o wonadi do den non sennani alquranu en paami dum en jangi odo alquran bandiraabe so tawi ken julbe enen poti famde Allah ko goto kono eden jangi eden gandi eden paami kono eden jabbi hen koyde meden chaliden gullude chaliden famde dum addani en chadele hande ikhwani bandiraabe mide sikki odo dars mo puddi den hande insha Allah edon pamnado eden kanado darso ko heddi ko dutten kongol bandiraabe so tawi ko haleteno ko ina wodi hen ko nyawi be balla en hen enen fuf ken almubbe tan en gona andube ken almubbe ha joni koy jangde gonden insha Allah emission ko hande puddiden dum nduwono don min waxtu fuf e odo saha min bawa jukkundirde modon enen bada ko Allah subhanahu wa ta'ala haali alquran ko fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin odo ndedo windere wana gando ardo ina jangina yimbe ala ko almudo jodido ina siftina bandiraabe mum juldo gando tuttirta ko gandal kono juldo kam na wayi siftinde dum ko hala mbele yimbe be ina ciftora no Allah wirini ciftine sabu siftinde ina nafa fazakkir innama anta muzakkir fazakkir bil qur'ani man yakhafu wa'idi akhi fillah inshallah imin dutta musidal ngal micro imin kedo on inshallah ku heddi ko kala ko neddo wayi wallude en hen e ko ganduda en tatinoma fiwtine inshallah sabu ko dum don woni dine ad-din an-nasiha so tay bandiraabe ina gonde meden inshallah imin pada namde mabbe wala imin pada ko be ngi e darso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anjarama.